Every year when it's Christmas time, the air is cold and the snow is white. We always picture such a stereotype.
Tell me why.
Freezing winter and a cloudy sky. Listen dear, lend me your ears. We gonna sing it loud and clear. There is a whole other hemisphere, a bright and sunny atmosphere. There is an African Christmas. Oh, it's every day and every night. Oh, we are doing alright.
Leo nitavaa nguo zangu mpya. Nitakwenda kanisani na baba na mama. Tukitoka tutakwenda kuwatembelea marafiki, ndugu na jamaa. Tutakunywa, tutakula tukiwa pamoja, tukisherekea Christmas kwa furaha. Wengine wapo bichi wanaogelea, wengine wapo disco wanasherekea. Wengine wapo bichi wanaogelea, wengine wapo disco wanasherekea.
There is an African Christmas. Oh, it's every day and every night.
Okay. Minachikaga tu, happy happy, happy yeah. Na kama kuna miti si bado tunasherekea. Upepo unapepea, popote natembea. Kama una visa wadi mwenzako nampelekea. Ebana inakuwa gara, December wa. Mana tunakutana, ndugu na jamaa. Wevuta picha, kisha vuta kitika. Hadi miti ya umeme utakuta imefungwa taa. Wengine wako swimming, wanaogelea. Wengine wako klabu, wanasherekea.
There is an African Christmas. Oh, it's every day and every night. Oh, we are doing alright. Give a little to your sister. Give a little to your friend. Give a little to your children. Give a little to the end. There is an African Christmas.